That best I know. That best I know. Ah ah ah. That best I know. Ja 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 ja. You are the best I know. Now now. You are the famous I know. Now 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 now. Ah 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 ah. Raise your music.
We do it for the Lord.
Jekala nyongwe kwate. Yesu kwe taka. Jekala buagazi. Jekala buagazi. Njagala bwagazi, ebyamukama. Njagala bwagazi, njagala bwagazi. Njagala engeri mukama bwe yatandika, enseno yali nkalu bwe yatandika. Njagala engeri mukama bwe yayogera kigambo bugambo enseno gwenenekaneka. Njagala mukama nkwate mu mikono gye ndabe ku birungi mukama ebyo binekaneka. Njagala bwagazi nkwate ku mutima gwo. Njagala bwagazi, njagala bwagazi. Ningali ngali kakazole, kano si kazole. Njagala bwagazi, njagala bwagazi.
Kubata bisera.
Njagala bwagazi, njagala bwagazi. Ebya mukama, njagala bwagazi, njagala bwagazi. Njagala munonye, munonye. Njagala mutende muimuse mukasasiro bomunonya kujayo oruhate niri ono bomunonya obera wakabi
kubatabisera
ono bomunonya mizimu jeduka ya bomusaba yakuwerao tarwata yanguwa njagala bwagazi njagala bwagazi
kubatabisera.
Njagala bwagazi, njagala bwagazi, ebyamukama. Njagala bwagazi, njagala bwagazi,
kubata bisera.
Njagala bwagazi, njagala bwagazi, ebyamukama. Njagala bwagazi, njagala bwagazi. Njagala nyo kwekwate, Yesu kwetaga. Da best I know, da best I know, ah. Da best I know, ja 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 ja. Abamanyi Katonda obali n'okukikuba, nabo abali mu Yesu amazima muli n'okukikuba. Munoonye munoonye gwe tosumagira mu ebyo byokola.
Munoonye munoonye buli kaseera.